mhlobo yam ngivele ngingoyo bajiyele zingqondo yam ngivele ngide angethu masentamba angeke ngilahle ukonke senhlobo yam ngivele ngide ahla amantombazane azongilinga amantombazane ayangithanda lonke izwe lami hayi kungamukhuluma ova kungatwakwinye nemorkato ngamukhuluma ova nangethu masentumele mina ngeke ngishintshe ingqondo kona into esenhlobo yami ngivele ngide bajikele zingqondo yami ngivele ngide nangethu masentanda angeke ngishiye umngane kona into esenhlobo yami ngivele ngide bajikele zingqondo yami ngivele ngide.
Yeah.